I'm gonna give you a few for this. I'm gonna get a son. This
is my wife. They're going to stop. Huh? Put it like that. What's happening?
I'm not going to sleep. Maulia, I'm kissing.
Remember where you got from. Zambian music powers. Don't see old.
Akama bichan, mwezo vipanga mabizi. We run it from Azulo. You do it katelo. You said you know the empire. Majinja mangala vembaya.
Nasa kinabuka mabakamba. Basa kila voka mbaba kamba. Bali pezi na voto ni weweka. Uga kuila drama umaweka. Ngati uli nyongo zumazeka. Madamu bondi wa mupesha. Baka balabu wa mukwesha. Uga pola starta life ulesha. Mwivala bondi guli pressure. Ngoku machezo dula zika mipeza. Life is short, it is your measure. You ain't never been wrong, but you always been right. You always were true, but you never saw a lie.
Basa kila voka mbaba kamba. Bari mbi bari tondo. Basa kila voka mbaba kamba. Basa kila voka mbaba kamba. Basa kila voka mbaba kamba.
Na timu ni mwanji. Ni agwane izi. Bakama bichani. Mwezo vipanga mabizi. We run it from Azulo. You do it katelo. We said you know the empire. Matinja wangala vimbaya.
Umeni poku wangala bakamba. Christmas day. Wenye manu kwa tini mwangala. Mwangala mwangala. Hena kuryo kwekala tisangala. Kwangara pacha dota kukwa bakambo koko mule angara. Tamuli muna kabunga valeri nda chila ushiku. Isimena mesu. Hawana kunganda valeri densara. Tapamu tuwele nefya kudia mule ya mule ikampati na wansita. Havaka shive pushe kwefi baka mubaka shabana valeri da. Dadi sara.
Fine, I'll put it out. Busy, not to get in gilly. Chilling is a not to jilly jilly. Mwezo zimbela mwuri palupili. Lelo mwuri pa masili. Mwezo kala pa malukto. Pati timaze kuta pa mahuzo. Papa mutulu kusha pa mapushto. Lelo mwangala zini smooth talk. Pati
when you the one. Imwe mwuri beton. You feeling nothing agwa. Wangwa nungamba vijani. Lelo. Lelo, mambo lelo, ni ambo lelo.
Basa kila voka mbaba kamba. Basa kila voka mbaba kamba. Basa kila voka mbaba kamba. Basa kila voka mbaba kamba.
Niti muli mwanshi, mi agwani izi. Wakamba vichani, mwezo vipanga mabizi. We run it from Azulo, you do it katelo. He said you know the empire, Majinja mangala vembaya.
I really not sure Zambian music. Graphic records worldwide, we run them things. Yaga!
Remember where you got it from. Zambian Music Promise.co.